نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ندفعان صوت ودي تقنبلا ناس زولي ستار مغمغا فانكان ياتيو كزا مصحابة رضي الله عنهم نبو masiku awa tilikalikileke kulongosa la kwa mbili za kuza ulimikizika Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu lelo kwa mbili tikale tukukambila nako nkhani ziwili ndipo yoyambilila ndiyo kuzana ndi kuyipa kwa anthu ena akukufa monga mudziwa anati panali nthawi ina yake imene ulimikizika Saad radhiyallahu anhu anatumizidwa kukufa ngati gavana ngati bwana mkubwa wa dela limeneli la Kufa. So Kufa ikupezeka mu Saudi Arabia, mu Arabian Peninsula imweyi. Ndiye mchaka cha 21 AH, mchaka cha 21 AH ndiye kuti apatu mtume sallallahu alaihi wasallam atasiyana nalo dziko lapansi ngakhale so olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu na Yesu atasamuka atachokaso pa dziko lapansi ndipo nthawi imene inali ya utsogoleri wa olemekezeka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ndiye nthawi imene unaweza kuti anthu ena akukufa adadza kwa Umar radhiyallahu anhu ndipo adada ndaula zokuza ndi Saad radhiyallahu anhu kuti sakumaswalitsa bwino nthawi imene Saad radhiyallahu anhu adasankhidwa ndi Umar radhiyallahu anhu kukhala bwana mkubwa wa dera limeneli dera la kukufa kenaka udapezeka kuti Umar radhiyallahu anhu adafuna aweluze mlandu adafuna afufuza apangika fukufuku kuti kodi 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 chimuchitika ndi chani kodi zimene akudandaula anthu andizoona nge zimene adachita iye ndi kumuyitanitsa olemekezeka Saad radhiyallahu anhu ndipo Musa zengeleza olemekezeka Saad radhiyallahu anhu anafika ndipo kenaka adalankhula naye mwaulemu momulemekeza ngati mtsogoleri wa dera limeneli la kukufa kenaka kudapezeka kuti Umar radhiyallahu anhu adamfunsa yeye kuona kuti Abu Ishaq kuti Abu Ishaq anaenda ili ndi dzina la mwana wa olemekezeka Saad ibn Abi Waqqas ana ndi mwana dzina ake Ishaq ndiye pofuna omulemekeza ngakhale ife munthawi yathu ntchikaidwe yathu sitimamuyitanile sikawili kawili kumuyitanila zathu dzina lake ngati tikudziwa unena kuti ali ndi mwana nthawi zina timatha kuyitanila dzina la mwana wake umene kumuyitanila kapena mwaisazo mmene timayitanila kuti bambo a zaidi o bambo a zaidi kapena kumene ngati yeye uchalibe mwana koma pofuna kumulemekeza timatha kugwisa ntchito dzina la mwana wathu kumene timatha kunena kuti kodi ankulu auje kodi ankulu auje kodi achimwali auje so timagwisa ntchito mawu ngati amene ndi cholinga chofuna kumulemekeza kumupasa ulemu munthu amene tikumuyankhulamu ndiye chimozimozinso pamenepa olemekezeka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akumuyitana olemekezeka Saad ibn Abi Waqqas ndi title imene ndi dzina limene likuti Abu Ishaq Wallahi uku ndiye kulemekezeka kwa masahaba radhiyallahu anhu. Taonani position udindo umene Umar radhiyallahu anhu adali nawo ifa yeye anali mtsogoleri wa Islamu wonse pa dziko lapansi lonse lapansi koma yeti pofuna ukamupanga address sahaba zake munthu yeye yeti akumuuza akumuyitana ndi dzina la ulemu akumuyankhula mwa ulemu kukhala inu ndine ndikuti iwe mapanga tikadakalipira tikadamushauta koma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sakuyanga na position yake munjira imene iya koma akuganiza nina kuti ndi udindo umene Allah subhanahu wa ta'ala wampasa ndipo pa tsiku lina lake lilipo tsiku lina lake limene atakayankhe pa utsogoleri wawo umenewo ndiye phunziro lesson kwa ife tikhale wodziyepetsa pa nthawi imeti ndi udindo wina wake kapena tichina chake chimene anthu amati chimene chimapangisa kuti anthu atilemekeze sikutanthauza nina kuti anthu ndiwopusa ndiwogona iyayi koma uwo wangokhala ulemelero chabe umene Allah subhanahu wa ta'ala watipasa ndiyebe kupitiriza nkhani yathu then kudaiza pezeka kuti Umar radhiyallahu anhu anamuza mawu anena kuti Abu Ishaq uzipemphera swala yako moyenera Saad radhiyallahu anhu adayankha ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikumawaswalitsa swala ndikumaswalitsa anthu amenewa swala imene mtume sallallahu alaihi wasallam anandiphunzitsa popanda kusiya gawo lina lililonse kenako Sa'd radiyallahu anhu adan gosola menent me sallallahu alaihi wasallam an kabin pelela bonina kudi ndiga mawatsogolela musala ya Aisha ndimataligitsa raga ziwili zoyamba ndikufubikitsa raga ziwili zomalizira munga mumwe tumi sallallahu alaihi wasallam an kaswalila an kashidila kina ka Umar radiyallahu anhu adai anka nai na ndo Abu Ishaq hawa ndi malingalilo enieni omwe ndidali nawo pa iwe nzati nzi izi ndi meni mafuna ndikuuze izi ndi meni mafuna ndikuziwitse sikuti pali china chake iyayi kenaka pambuyo pake unapezeka kuti Umar radhiyallahu anhu akumufuka kumutumiza Sa'd radhiyallahu anhu kuti abwelele kukufa pamodzi ndi anthu oche pakagulu ka anthu angapo kuti anthu amene wakati wafufuza zomwe ankamunenezazi zomwe ankamunamizirazi kenaka adawuza unena kuti funsani anthu zasa mukafunsa anthu apo powatumiza anthu acho Umar radhiyallahu anhu akuwawuza unena kuti mukafufuza anthu zokuza ndi Sa'd radhiyallahu anhu kuti ndi mavuto anji akukhala naye motani then anthu atafunsidwa iwo adalibe chonena se iye koma mawu omutamanda Sa'd radhiyallahu anhu pachina chilichonse chomwe ankachita potsiriza pake mapeto pake anafika mchigawo cha fuko la Banu Abs osalankhula kena kaliwonse apa padali munthu wina dzina lake Usama bin Qatada ndipo adayimilira nanauti popeza mwandifunsa za Sa'd radhiyallahu anhu pali madandaulo atatu amene ndili nawo pa iye ndipo dandaulo loyamba ndilonauti samapita nawo kunkhondo gaulosi dandaulo loyamba ndinoti Sa'd radhiyallahu akamatumiza anthu kunkhondo iye amangotumiza anthu kunkhondo koma iye osapita nawo ndipo dandaulo lachiwiri ndilonauti saga washuma mwachilungamo ndimo lingana ndipo dandaulo lachitatu ndilonauti samapereka chigamulo choyenera mzigamulo zake sezi ndiwopondeleza amapondeleza ndi Sa'd radhiyallahu anhu atafa zabodza asi anayankha nayi nauti ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti o Allah ndikumbepa Allah kuti atalikitse moyo wake ndikumbepa Allah kuti atalikitse umphawi wake ndikumbepa Allah kuti amuchulukitsile mafitina lili ndi tembelelo limene kudandaula limene Sa'd radhiyallahu anhu adadandaula mudandaula munthu amene ndipo adapangira dua kumpemphera kwa kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kumutembelera munthu amene kuti nankha chimene chinachitika kutsogolo kwake chinali chani unena kuti pambuyo pake Usama bin Qatada ankati akafunsidwa ndi anthu zachikhalidwe chake kuti makhalidwe ake mmene akukhalira za umoyo wake iyeye ankayankha unena kuti ndafika pa ukalamba ndipo ndakudwa mufitina ndipo zonsezi zachitika ifo cha matembelero a Sa'd radhiyallahu anhu zikundivutisa munthawi ino mmodzi mwawo osimba nkhani imene Abidul Malik adayankhula unena kuti ndidamuona Usama bin Qatada pambuyo pake atakalamba ankaopseza atsakazi mmakwalala ndikumawavutisa senza kuti anafika pa stage imene eri zonsezi zinabwera pachifukwa chonamizira Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kuti akupanga zinthu zoyipa kuti sakulongosoka kumwe mwa Sa'd radhiyallahu anhu anthu ena anthu amene amanzi wabwinobwino omukonda yeti ankanena mbiri zabwino ankanena chilungamo zabwino zimene Sa'd radhiyallahu anhu ankachita yeti pankhani yonseyi tikuphunzirapo nena kuti lesson yoyambirira tiphunzirapo nena kuti ndikofunikira kwa ife kuwamvera atsogoleri athu kuwamvera ndi kuwatsatira zimene akutiuza fandi atsogoleri athu Allah subhanahu wataala anawasankha Allah subhanahu wataala anawayika kukhala apomwe papathu ndi cholinga choti ife tithandizike mwa iwowa ndi zigamulo zawo iyeti zimakhala kuchokera kwa Allah subhanahu wataala fo Allah munu wake adawasankha ndi chachiwiri ndi kuzichepetsa ndipo chachitatu chachitatu ndichonena kuti tipewe kuganizirana zoyipa tipewe kuganizira anthu ena zoyipa maganizo oyipa amampangisanso munthu kukhala woyipa eri maganizo oyipa amampangisa munthu kuti achimwe ndipo kuchimwa kumeneko kuzampangisa munthu kuti akalowe kugahena kuti akalowe kumoto mpembe Allah subhanahu wataala kuti atiteteze pa zimenezi.